Hey Joe, Mr. Underground sana, spati ma show, paka sain me miss ku flow, kade mwenye na miss, really? I'm na bati Joe, extra energy, tabaki meshuku squeeze na tumia steroids, nipe track man.
Yeah, Okto Joe, itakuwaje man, yeah, brief it, itakuwaje man, homeboys Joe, itakuwaje man, Billy Joe, itakuwaje man.
Nimechoka na beef, yeah. Nimechoka na kuhate, yeah. Baka sai nafanya bidii yangu chineju wa kali. Brain yangu iko adopted, mazeko na panel za solar, yeah. Nimechoka kushikana na mashilingi, nataka nianze kushika madola. Lyrically contagious, mazeko liko ebola. Natembea na swaga mtani, paka squeeze wananitaka tu octopizo the bola. Lyrically self-employed, they give up baka both jobs a white collar, yeah. Na cast they making music, then I'm the next kid to be adopted by Madonna, uh-huh. Ndio nianze kupata madonation, uh-huh. Awa sani wa shakwa wazee na bado ataki kupewa mapension. Na zao siyezi mention tu, bado kwa game na stand out as the only bright light kwa blackout. Na kani compare tulisha win na no doubt. Okto P I double Z O Briefing out.
Kama ni si, ndiyo sisi, sisi. Tumada wadhi kwa muziki, muziki. Na kwa watu feel, tuko ill. Okto P I double Z O na Briefing. Kama ni si, ndiyo sisi, sisi. Tumada wadhi kwa muziki, muziki. Na kwa watu feel, tuko ill. Okto P I double Z O na Briefing.
The punchline CEO kwa hii kolabo na Okto P.I.Zo. Hii ni lazima itamada wadhi kaza wakada toka city to Migingo, yes, sekta za moshada bila taska kwa project na pata fame, yeah, yeah. Usinyo bisno katingute kwa imara kwa this game, yeah. Misi showboy, yeah. Suzi party like a rockstar, yeah. Mini mallboy, I do party like a hip-hop star, yeah. Niko always here kushinda the always advert. Dadi wanyonge wakinicheki wanachora divert. Karap ni game, hii ni kibao internet. Nimeona mengi TV yetu na internet. Kawe ni na una seek too much attention. Kuwa karau kwe 24 hours attention. Mademu wangapi wamejinvolve kwa love affair, yeah. After kumake love wanarudi home bila fair.
Kama ni si, ndiyo sisi, sisi. Tumada wadhi kwa muziki, muziki. Na kwa watu feel, tuko ill. Okto P I double Z O na Briefing. Kama ni si, ndiyo sisi, sisi. Tumada wadhi kwa muziki, muziki. Na kwa watu feel, tuko ill. Okto P I double Z O na Briefing.
Refill, mind of the sky, I'm the limit, yeah. Wengine kuni reach, oops, they all dream it. Life ya me these days ni petty worries, ha. Since my gallons ya kuatka Teletubbies, ha. Nilidai kusome hata hidi high, yes. Nchanyase wajai malizanga shule, why? Hii track ni dope, maadit washa tusikia the feel as if washa tusmoke.
Maheta, wanadai wanatupenda, wajui tushajua wote ni mapretenda. Wanajiona watize kwa squeeze wanatembea gatao kwa mevaa machati zenye zimefungwa na masuspenda. Okto nduku mob kwa system, paka white plate cells zote squeeze zimetan redder. Natembea bila wallet lakini kwa mfuko bado nimebeba cheddar. Maze hii ni hip hop na ntaidu na stay surrender.
Kama ni si, ndiyo sisi, sisi. Tumada wadhi kwa muziki, muziki. Na kwa watu feel, tuko ill. Okto P I double Z O na Briefing. Kama ni si, ndiyo sisi, sisi. Tumada wadhi kwa muziki, muziki. Na kwa watu feel,